waza ni kupendeje. Kwenye harusi yetu baby sisi tuweje.
Yeah, I wish to love you forever. Tende popote wherever. Kuweta mumi ever.
Sweet like a pineapple. Wakona onja pepo. Upele kuna upepo. Nimefika kunako.
Basi nipe kumbatio. Kwako kinda mimwenzio. Njapo sina tasario. Nitatafuta nende mbio.
Anything you pay for you. Sitaki kuchi wala dio. Kwako mimi nenda mbio. Oh mama.
Oh baby I'm a painkiller. You're my painkiller. I swear you're my painkiller. You're my painkiller.
Thank you.